qalabka loo yaqaano AIS ayaa ah mid loogu talagalay in lagu ogaado magaca markabka, goobta uu joogo, iyo xawaaraha uu ku socdo. waxaana lagu talagalay in lagu kala hago maraakiibta badda maraysa si aanay isugu dhicin. Sidoo kale, ururka ilaalada deegaanka ee Oceania ayaa hannaankan u adeegsada sidii looga hortegi lahaa kalluumaysiga sharci darrada ah. Lacey Malaki, oo ah qoraaga warbixin ay hay-addaasi soo saartay, ayaa sheegaysa in daminta qalabka AIS uu yahay halis dhinaca nabadgelyada markabka, islamarkaana uu muujinayo inay jiraan falal sharci darro ah oo uu markabkaasi faraha kula jiro.
It may indicate that they're trying to hide suspicious or illegal activities such as fishing.
waxay muujin kartaa inay qarinayaan falal sharci darro sida ka kalluumaysiga goobaha aan la ogolayn ama isdhaafsiga kalluun laga rogayo markab kale oo aan sharciyeysnayn.
Fish from one vessel to another.
warbixintan ayaa shaac ka qaaday falal ay u arkeen inay yihiin kuwo sharciga baalmarsan, waxaana ka mid ah markab watay calanka dalka Spain oo dhowr mar lagu arkay isagoo u dhuumanaya biyaha dalka Gambia ee Afrika, taasi oo xadgudub ku ah heshiis midowga Yurub uu saxeixay oo mamnuucaya in lagu xadgudbo xeebaha Gambia.
A lot of these developing West African coastal states don't have the resources necessary to really police their waters.
Xeebaha dalalka soo koraya ee galbeedka Afrika ayaa ah kuwa dayacan, maadaama aanay dalalkaasi awoodin inay ilaaliyaan xeebahooda. Sidaas daraadeed, waxay ku tiirsan yihiin macluumaadka laga helo qalabka loo yaqaan AIS oo muhiim u ah.
They see what's happening in their waters and where vessels are fishing.
khubarada ayaa sheegaya in marka keliya ee la ogol yahay in qalabkaasi la baktiyo ay tahay marka uu markabku ka baqo in ay soo dabagalaan kooxaha burcadbadeedka ah. laakiin Lacey Malaki ayaa sheegaysa in loo baahan yahay in macluumaadkaasi lala wadaago bulshada.
maba aha in laysweydiiyo in markabku sharciga u hoggaansan yahay iyo in kale, sababtoo ah ma bannaana inuu baktiyo qalabka dabagalka.
Ururka Oceania ayaa ku dadaalaya in lagu qasbo maraakiibtu in ay markasta sidaan qalabka dabagalka haddii ay baktiyaan ay sheegaan sababta ku kaliftay.